Abiola chief, chief. Nem sees a boy. Ibilisi amekuja kuniteka na mimi na Yesu kweli mimi nitashinda. Sunday, mimi niko kanisani na wenzake wao pale tuko mama pima. Ibilisi amekuja kuniteka na mimi na Yesu kweli mimi nitashinda. Sunday, mimi niko kanisani na wenzake wao pale tuko mama pima. Majaribu ni mengi sana sana lakini naye Mola kweli mimi nitashinda. Wale vinyonga wamekuja kuniteka mimi niende na club leo siku ya Jumapili. Majaribu ni mengi sana sana lakini naye Mola kweli mimi nitashinda. Wale vinyonga wamekuja kuniteka mimi niende na club leo siku ya Jumapili. Mola usiniache, mwendo wangu mwanga na nuru gizani. Kwa the devil is a liar, kinacha dadi mie nitabaki fukara. Mola na usiniache, mwendo wangu mwanga na nuru gizani. Kwa the devil is a liar, kinacha dadi mie nitabaki fukara. Temptations kila kona, east and west dadi ni kunoma. Minaombo nchike mkono, kwa nini kiwa na we mambo yote sambamba. Temptations kila kona, east and west dadi ni kunoma. Mina ombo nchike mkono, ili nitembee na we baba.